mutima wawe sinjara jara sinjara jara nagenze henshi hatandukanye abakobwa ni benshi ariko bose hari icyo barusha ubarusha uburanga ubarusha indero ubarusha byinshi urugenda rw'ubuzima ushatse wankunda sinjara jara n'ukuri sinjara jara ushatse wankunda mu mutima wawe sinjara jara sinjara jara mutima wawe sinjara